Matiko na mimi ya kila situation. Wacha na diura kwefunga leso. Wekula vako ni convocation. Chuki ni mateso. News compassion, gazeti nation. Informer melet information.
Arif still flamu nitishu hana. Utaki salamu waziri hana. Cheki ipuna set. Drowning in my sweat. Luku, luku, luku. Kapinga figurate. Luku, luku, luku. Manjenge wana tushuku. Hawanjui tumekula mbuku. Luku, luku.
Yo, una kula mchele ya plastic, mina vunja nichi saunya za last year. Una kula mchele ya plastic, mina vunja nichi saunya za last year. Una kula mchele ya plastic, mina vunja nichi saunya za last year. Atusiuni munga uzu wapana, uini mana Batman, bazu kamili. Nilikuwa tu na sitini, wakani punguzi hadi ya msini. Angalau Bronx na kuzo New York, Brooklyn anakula tiffin. Sarata commercial squeezy, anadunga whole street.
Meals in the call bill of best and less now call kuni pleasure.
Fuck.
Side chick at nyesha already a champion pressure.
What?
Bitch on a day vacation, snitch on a day mutation. Mina like motivation, puff passing to attention. Intentions, the things I won't mention. Don't send them in my own situation. Lay my keep on the low, but cash on it to address nation. Kenya squeeze, kuna matata, wanna vuka bota, vlo na taka. Welcome kuchafua, wanna champion kota taka taka. Fuck.
Drowning in my sweat.
Luku, luku, luku.
Kapenga figure eight.
Luku, luku, luku.
Manjage wana tushuku. Hawajui tumekula mbuku.
Uhu, uhu, uhu. Uhu, uhu.
Yo, yo, yo. Ka umechoka kuniona. Change your view. Istu kiwa msiku tapona.
Wapi?
Bellevue. Uljoje na support blues. Jue venyo koma si dude. Na staki ku sound rude. Mi wasidishi ma seafood. Nikos tu sionekani streets kama pubs in Nairobi. Monday blues. Si uzi kiligi na bumpy rides amo shogi. Mareda ina bado sioni. But still na feel euphoric. Mamanzi wa boring plastic. Everything ni kak and poly. Luku fisa imoi. Tunaipiga za kibuje buje. Walking duve kubwa kubwa. Jackets kuficha bunde. Ni ukwa class na pull up na ski mask na kuwa check you today. Luku ni fisa, luku ni steamer, luku ni riba yo.
Who's that you? Ping that coup. Kila cho check tunapita. Look at you. Your friends we coming. Never catch an L, I'm running. Budali kaka 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 kangwa. Don't do it. Check my speed. Boys in blue walishika boy wangu limcheki kwa news. Boys on a beef na mimi judemi yake unitumianga news.
Hush, hush, hush.
Yeah. Think twice, but talk less. It's a bitching contest. Kuna deal na ivisha, hiki tipa ndalipa. Buddha save your nonsense. They say I'm corny. Juu nilisa mapesa ndo huni make horny. They still wanna con me. They still wanna call me. Ni wape show na beye jioni. Hiyo pia ni maoni. They think they know me. Don't you try me.
Wambie tuna drill adi tutoboe. Wona dream chungo siko joe. Mgoi na idim do wa siko hoe. Tumia ganji do ikuzoe. Bitch nigga endwa kupodoe. This nigga wezi kuni avoid. Wezi fika wacha kujienjoy. Ukimshika umkate kate. Ukimkosa tunachinja paka yake. Ninini inafichoga kwa pafa jacket. Asomba kama diapa teshake yake. Wife siyo bleacher chaka late. Side chick muicha wacha nonsense. Mgoi tinga washa sanze. Skasi uringa so sumwachi.
Niko na mimi ya kila situation. Wacha na diura kwefunga leso. Wekula vako ni convocation. Chuki ni mateso. News compassion, gazeti nation. Informer melet information.
Arif still flamu nitishu hana. Utaki salamu waziri hana. Cheki ipuna set. Drowning in my sweat. Luku, luku, luku. Kapinga figure eight. Luku, luku, luku. Manjenge wana tushuku. Hawajui tumekula mbuku. Uhu, uhu, uhu. Uhu, uhu.